tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sammasiphelele singu kuluva sekuyaphetha kuzophenduka amatafula tetingud tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sammasiphelele singu kuluva sekuyaphetha kuzophenduka amatafula ibhodlela lokugcina mantombazane please shesha gcwala ikaravela zalu uzodrayiva ngifuna ukuhlebela lo mntwana shisa amatekwane kube mhlophe amafastela thethi backseat vesidudla kikitheka khumula ibhathi mhlinge ngilindo ozokhuluma ntombazane uzodilika ifungekho show please buyele ekhaya angifuna ishita ekuseni ngikokotelwa amaphoyisa ishaya izule kwesigebenga usojaiva short left short right khona lapho uzopaka asazi kunjani la siya khona nyogaxa kunamajita langaphandle axova abantwana if they try that shit soshiya kukhalwa siphethe ingud tetafuleni singu amantombazane ekamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha kuzophenduka amatafula siphethe ingud tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha kuzophenduka amatafula siphethe ingud tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha kuzophenduka amatafula siphethe ingud tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha kuzophenduka amatafula double packs yabagi kathi yangisaba Justice yamakaka sinjena mahala ibouncer uplaza ngikhona umntana organizer fuck the VIP 10th floor sojiva DJ siza lapho ndoda dlala nengoma no smoke in the club ngizoshisa inkawuza grab i-microphone ngishukumise lebandla uthevo futhi amakhala sigebenga uyangi-owa a fucking non-stop kuze kuzi club owner amandoda ngisho nebhanga bamba ibhiya ngithola ikhona siphethe ingud tetafuleni singu amantombazane ekamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha kuzophenduka amatafula siphethe ingud tetafuleni singu amantombazane ekamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha kuzophenduka amatafula tetafuleni singu amantombazane ekamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha kuzophenduka amatafula siphethe ingud tetafuleni singu amantombazane ekamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha kuzophenduka amatafula